Ukuhle ntombi yami, ugqoke kahle ntombi, unestayela ntombi yami. Wamuhle ntombi yami, ugqoke kahle ntombi, uyafaneleka ntombi yami. Wamuhle ntombi yami, ugqoke kahle ntombi, unestayela.
Wamuhle ntombi yami, ugqoke kahle ntombi, unestayela.